kwayo nange kamila vise kakuvimbise bwate mu bwatu kakase ukwagala kote kugerekeka ebyekiya ebyange mbizalukuka Marida ndozolela mubanji nga sikulaba nga nkubosa maso nyenda mubyobukaba nondayiza yonna notanfuna nojikuwa sogera nimfuna nga byono byokola nayera nesima omaso obutagambula banene dima newadde yonna ezebuja wanzikiriza mukwane watali maja omukwano yansima kwagala bwemmere yokumutima kwagala bulamu watasima kwagala nkunyirira nkakasa tekuwana sokujubisa kwagala bwemmere yokumutima kwagala bulamu watasima mubuzibu bwe wenditasa kamukatabaga bebe kumukwano gwaffe sibona bolaba bali gwe kusaidi yaffe bekugutiriza nabatwagala mu byaffe ntamatu amawanvu takasongoza bwebato balumike bakusudiye ongo betukite kinomire mulina kuwale nedde bebintidde mu bali nekebete batulwanisa kwagala twawukane kola kufiirawo eva twagalane bali bampa byaffe tuneneŋŋane muli ku kimu nze nawe tukolagane webale kunjagala ebyokumatira webale kunjagala mubanja okunjawula omukwano yansima kwagala bwemmere yokumutima kwagala bulamu watasima kwagala nkunyirira nkakasa tekuwana sokujubisa kwagala bwemmere yokumutima kwagala bulamu watasima mubuzibu bwe wenditasa omukwano go bebi kumbunyebunye sikyawondera balala nze kakanye nyota y'obwenzi munze etawanise bwagazo kufayo nange kambira bise kano katyabaga bebi ak'omukwano gwaffe sibona bolaba bali gwe kusaidi yaffe bekugutiriza n'abatwagala mu byaffe ntamatu amawanvu bagasongoza bwe bato balumike bakusudiye ongo betukite kilumire mulina kuwale nedde bebintidde mu bali nekebete omukwano yansima kwagala bwemmere yokumutima kwagala bulamu watasima kwagala nkunyirira nkakasa tekuwana sokujubisa kwagala bwemmere yokumutima kwagala bulamu watasima.